aka aka ya aka Jehova neme ma oru ebube ya kene ruari nebe ma isi ike kena degi atata aka aka ya aka Jehova neme ma aka aka ya aka Jehova neme ma oru ebube ya kene ruari nebe ma isi ike ndu kena degi atata aka aka ya aka Jehova neme ma Aka aka ya aka Jehova neme ma.